isuka umutima ukababara ninde wavuze ko njyewe nakwanze nihaki ubona umukunzi wanjye ntamubwire ko mukunda iyo mubwira ko mukunda nyemera vuga ko mushaka ntabyumva amaso ye harimo agahinda mu mvugo ye harimo ikinyiga mubwire abyumve Genda umubwire ko namwanganya gato mubwire ko icyo yitse tari cyo nanjye si jye kandi nawe si we icyo nzi cyo nuko nawe ngunda sinamwanze yamabujwe n'ubusa umubwire ko ntigeze mwanga Sinshaka gukomeza kukubabaza Oya, oya Ubona ngiye ukambaza Ugire he, kombo nunyanze Wabona navuka ukambaza Kutavuka ko wahindutse Mubwire abyumve Genda umubwire ko namwanganya gato Mubwire ko icyo yitse tari cyo Nanjye si jye kandi nawe si we Icyo nzi cyo nuko nawe ngunda sinamwanze Yamabujwe n'ubusa umubwire ko ntigeze mwanga Yeah.